iwacu murugo benga inzoga bakanywa byari byo kunywa bihari nywa nkatangira gusinda ndi umwana iyo njya kugira ababyeyi bankurikirana singe mu by'ibiyobyabwenge singe mu byo by'inzoga ubu mfite aho ngeze haruta ahondi imbaraga zanjye z'urubyiruko zose nazikoresheje mu biyobyabwenge ubu ngubu nibwo ndi gushaka kuvanamo rosi nagize ndi kunywa ibiyobyabwenge. Nitwa Kabanda Emmanuel, nkaba naravukiye mu karere ka Kamonyi. Ubuzima bwanjye rero nabayeho mu buzima mbaho iwacu benga inzoga ari byo kunywa bihari nkajya mbinywa numva nta kibazo gihari mbaho ntazi kutanywa inzoga atari bibi mbaho mu buzima busanzwe ngenda nywa nkatangira gusinda ndi umwana ndakura aho nimaze kubera mukuru rero nibwo nagiye ngenda mbona ngenda numva ibintu by'inzoga nkabona nimbizi ziratuma umuntu ajya mu bintu bitakagombye bitatekerezwaho usanga rimwe na rimwe hari ubwo tuzinywe tugatongana n'abapolisi tukarwana aho nje gukurira rero maze kuva mu bwana nshatse uwo twashakanye yanjye tukajya duhorana mu makimbirane rero mu gihe tukajya dushobora dushwana nta gusenga nibwo nageze muri Papasi Rwanda turiga tugasenga turiga batwigisha ubuzima bwo kuva mu bwigunge tukaza turasenga Mana ikajya yururuka ikaza ikavugana natwe dufite ibitekerezo bizima bitari bya bindi bya kera turabasha kuganira n'abana turabasha kubigisha ijambo ry'Imana twakuye muri Papasi Rwanda turi kumwe n'abandi iyo turi kumwe n'abandi twese tuba twumva dusengereye umugozi umwe turi abana b'Imana bitandukanye n'imibereho yanjye ya kera nari
pasiteri bakatuganiriza bakatubwira ibyo tugomba kwirinda bishobora kuduhungabanya mu mutwe bakatwigisha ubu iby'ubuzima bwo mu mutwe iby'ihungabana ryo mu mutima aho umuntu yiburira ibyiringiro kugeza ubwo ashobora gutekereza kujya kwiyahura bakatwigisha indwara zo mu mutwe bakatwigisha uburyo indwara zo mu mutwe ukuntu zitangira zifata kubwo kwigunga k'umuntu ariko iyo turi kuganira iyo turi kumwe n'abari kutwigisha bari kutuganiriza natwe tuba tugenda twunguramo ubundi bumenyi bw'imibereho yacu ko twakagombye kwifata tukagira abo tuganirira ibituremereye mu mitima nk'uko natwe tuba twageze muri Papasi Rwanda tukisanzura bakatuganiriza natwe tukabaganiriza ibyo bikaduhindurira ubuzima bwacu byaba ari mu mutwe cyangwa mu mutima bigahinduka ibitekerezo bibi byari birimo bikavamo hakajyamo ibitekerezo mwishimira namuganira ijambo rishobora kumwubaka umutima rishobora kumugarurira icyizere aho yari agiye igihe yari yaratamye agiye kuba yatekereza kwiyahura akagaruka kubwo kubwa Papasi Rwanda babitwigishije ndagira inama ababyeyi bari bameze nk'abanjye babashaka gutera abana bakabaha inzoga ko bakagombye guhinduka urubyiruko ntabwo ari urwo kunywa inzoga urubyiruko ni urwo kugira ejo heza hazaza nanjye iyo njya kugira ababyeyi bankurikirana singe mu by'ibiyobyabwenge singe mu byo by'inzoga ubu mfite aho ngeze haruta ahondi bakabakangura bakabigisha ijambo ry'Imana akabibwira umugambi Imana ibafiteho abe ari cyo kintu ababyeyi bakagombye kwita ku bana kubera ko nanjye iyo nza kugira umubyeyi unyitaho akabinkangurira nari gukura numva ibyo kunywa inzoga atari byiza nkabasha kugira ubuzima bwiza ariko ubuzima bwiza bugize nyuma mvuye mu mbaraga zanjye z'urubyiruko zose nazikoresheje mu biyobyabwenge ubu ngubu nibwo ndi gushaka kuvanamo rosi nagize ndi kunywa ibiyobyabwenge
ababyeyi bafite abana bakibu bari mu rugo bagomba kubatozwa kubaho batabatwa n'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge nta cyiza cyabyo ubu ndebye aho nari ndi icyo gihe nkareba aho ndi ubu sanga ndi mu bihe byiza cyane by'ubuzima bwiza ibitekerezo biza neza ariko icyo gihe ibitekerezo byari byivanze ndagira inama urubyiruko rero bigitekereza ibintu by'inzoga n'ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza byica umutima bikanica n'ubwonko kandi no ku mubiri ntabwo iyo ndebye icyo gihe uko nari meze icyo gihe nkareba n'uko meze ubu ngubu nsanga mfite isura yo kugirirwa icyizere n'umuntu uwo ari we wese kubwo kureka inzoga ubu imbaraga z'urubyiruko njyewe iyo nzireba ni nyinshi nanjye nza kuzikoresha uko nari nzifite hari byinshi twari kugeraho biruta uko ibyo nagezeho yagira inama urubyiruko ko bakagombye kwirinda ibiyobyabwenge inzoga n'ibisa nabyo bakabigenderemo bajye babaha ari urubyiruko rufite intego rufite n'ibitekerezo bizima babifashijwemo n'ijambo ry'imana bazajya basoma bibure ibagira inama kandi nta muntu bibiliya igiyobya murakoze rero urubyiruko n'ababyeyi munyumvishije tubeho turi abanyarwanda bazira ibiyobyabwenge n'inzoga.